Ibo kwenu.
Hey.
Nigeria kwenu.
Hey.
Africa kwenu.
Hey.
Thank you.
mama Jesus.